Ave Jova. Namade na bone gola kuko no bodo ibo. Manobu chuku ne dunya ne mavuma. Mavalo zole. Nenu wanyi noni mia. Onye meli kenyona, onye meli kenyona. Nenu wabaya. Waburo nyo dele matata o, kona direchi. Waburo nyo dele njotata, kona direnechi. When you never touch you,
let it touch you, let it put on the new out. Over Samuel, he can unbow, come on, he pay out. Mana, he can unbow, over Gakan, he pay out. And never know, see, not Karaka.
When you never touch you.
Yeah.
mote mogo oyo mamba ni o ane mu loyi mu lutolegu numwenem na newi nananyabu lechi yerika kamele yesi papa nyana Akamele Yezi mama o Naya dele ye ma o Mama o, mama o Ma kampeni kulu kampeni Nga kanyiji malodo Manye luze na first act Na Lagos State Anye gabulili Nigeria Limited Iva Niji Malodo Wachi Mata Mago Wanekemo Wachune Mago Wanekemo Woli Woli Nanewi Yese Gona South Africa Nine Oyimo Mbao Nasi Mukene Lolo Yao Akamele, mwasi saltu biwa o Nyase muke nele nyawani yovolo nanya Chivu chuku mwando Ye miono akamele, ye gigwe o Ye gigwe na newi Anyebule kena o, ye nage buchonga o Ni wuni gbo onwa onwa duni gbo dun oyibo onwa gokogo doni wuni gbo yase mo kene jiba rushu sika kwano bichopo na zobolo yebube chukuzo na zobolo nekusiko
Chigozie George Obunike Ayakozo do
Omi Ibochukwe Buka Ibochukwe Buka
Ifenji baaya chukwu ibuka bona onweli ife obuna na eme n'uwa abula chukwu nkisis maka na onye nzuzu onye amali ife asị na chukwu anọ ife nwere igwa ndị enyi na ndị anya ọma na-ege nya bụ egwu bụ ka onye ọbụla bụrụ n'obi na o nwere ife dịka Chukwu ọbụla Chukwu echeghị obodo n'efu ka ndị nche na-eche ke bu okwa ndi n'ime bu ife obuna onye na-eme nya ma na onwele onye na-ewi forever onwele onye biala uwa wegide uwa bu so onye nwere ike iwi etu a onye kele uwa nya wuchukwu a uwa na-ekwu ya so ige nya bu egwu ighọta ọtụtụ ife nkwuru n'ime ya iji na maka ife mmadụ ime ibe gị nwere wee gbuo onwe gị ma ọ isube ya imi ma ọ imebie ya netin fedi njọ ịgbawa mbọ na onwe gị uwe chukwu ụzọ Chineke kele nuka ana ga-enye gị nke gị.
Eke bụ 7 obi ma nwa ụda ji odogwu agala nye ji enyi wechi ọzọ.
Nwute ife na-ewute m n'egwu a bụ na ezigbo ọyị m nke m ji mee track 4 n'egwu a AK-47 na ọ na wee bido nyaba egwu mana ọ nọzi wee na-afụ ka egwu a si aga. Vidio anyị na-eme o kwesịrị ịnọ mana ọnwụ bịagburu ya n'ike so nyaba ife wee na-ewute m na-asịkwanụ ndị bụ ụda aja na ọzọ ụbụrụ fa nabata maka n'ọchukwu wetara n'ọchukwu wee anyị ama mgbe ọgụda mmụọ wee na-agwakwana onye ọbụla iwe na-ewe nyaba ọnwụ wutere ya were mmiri jụrụ oyi gbaa n'obi ka ikpebere ya ekpere ka ọ na n'udo maka na igwe niile jikọ n'ụzọ. Thank you. Nyawo vidio na ọ na-atọ m ụtọ ọfụma maka na ma direktọ ma ndị dansas ma ụmụ ọma akpọtasịrị bancha niile mere vidio dị shamin so na-ada obi dị m ụtọ maka na ọtụtụ ndị na-ajụ kedu onye bụ ayaka ọzọ ụbụrụ. Eziokwu ebidoro m egwu na be aya na Naijiria be anyị mana akụkataziri m ya rapụ Naijiria wee naba South Africa na-arụ 2009 wee ruo taa so onye mere na ụfọdụ amachalọzi m so wee na-enwekwa aṅụrị ka esi chiwe mee vidio a ka ndị arụbarọkwa na ama nwekwa ike ịrọba ama wee sekreti gwa ịdọ wee gazuo obodo ndị mmadụ wee fụkwa nya bụ onye gwuregwu fụkwa ka esi mee daalụ m.
Thank you, Sean.
Ife meenụ bụ na nya bụ mgbe m nọ South Africa maka na achọrọ m ime nya bụ film na South Africa maka na ndị ma hip hop ife ndị be anyị na-aga fachọ ime film fa bịa South Africa mee mana ka m chọzi ime nke egwu igbo one enu m ọkụ n'obi ka m mekwe ya ka ba si eme ya mana akpọrọ m ndị na-anya ndụmọdụ sị m jee chọba dova film na Naijiria na fọwa ga-eme ya ka o ju eju ma nye ife a chọrọ m nwetakwa nyanya filings nke a chọrọ na-adịkwa mana hip hop mana nke Africa chikọọ ya mana abịazi m were anya mfe ya mgbe nwee aṅụrị. Daalụ. Sị m ndị enyi m na ndị anya ọma asị m udo dịrị ụmụ ka Chineke nna kele enu ka na gbadoro ụnọ ọkụ n'ụzọ ka ụzọ ụnọ ghara ịgba ọchịchị n'aha Jizọs. Ekene dịkwalụ maketa m Nneme Tam onye na-ebusa ya bụ egwu The God's Hands Music na n'Ọnịcha. Ọnya nwa bụ onye izizi m wejele egwu a ka m lụsịrị ya wee wejeli ya ọ sị m naba na ọ ya akpọ m na weta aka na mgbede ọkpọ m sị m na egwuchala ọkụ na ele ekele ya bịa isi anyị na okwupụta egwu ọndawo mmụta egwu n'ụlọ ọkụ wee na-ekene ya maka na ọnwalụ ndị be anyị si na ọkụkọ adị echefu onye kwere ya ọdụ n'udu mmiri. Ya ọ nwekwalụ nke ọfụ a na-enyekwa nsogbu nyanwa bụkwa aka God ka nyekwara ya God's Hands Music nye aka nyekwara ya mana Chimuso ka afụ na-emekwa ọfụma naụ onye ọbụla jee chọọ ya ayaka ọzọ obodo volume 2 mana Chimuso a ga-agba ife ọkụ volume 2 jeekwa ụnụ fụkwa ife agụrụ ebe ahụ na ife Chineke tiile anyị n'isi ka anyị na-ebupụta n'ụlọ daalụ.
By Missy Church, moto ni we wu loko. Moto ni no bale liaga liaga. kalu wa kali onwa o onwa na nwo nyuku onwa na nwo nyanta o